ba famado onye ga golisi onye ozo na o oli aje tu pado na anya nke ya onye na nke ya nu obu onye kwuto okwu isi onwe ya ịgaghari nke eji ekwube nke onye ọzọ maka ife dị onye mkpa n'ụwa ka ọ na-achọnụ onye ga-agharịzi nke a jee chọba nke onye ọzọ wee nke ya o akwalụmụnwa nke m ka m kwulunu maka na ọwụwazi ife na-akpa anyị na-akpa m onye ọbụla n'oche nke ya o etu oche dị ka ọnụ okwu ị ga-adịazị nya bụ onye pụta nya kwuru nke ya onye kwuchinala onye ọzọ ọnụ ha ya bụ n'olu ọ n'omume onye pụta okwuru ọnụ a ọ bụ onye ga-azọlụ nke onye ọzọ nụ ọ dị akwa n'ofele o lenenu konye kuta nonu agogo manazubi kebu ziafa mado onye naga ni une nazanya nazo onye mazikazu adu ukwenke yo Kankuono Onye ye wonye zibia naba Elmu ngem kankulu mangi biko kulu kei Litiye nam nabai mametiye nan ngem Kankulu kemuno No fonye gaga na inu Okuli na awa manyanu Akani na azimu Nyaka nje kumke munu Maibiko kulumke yi Mayana na munke munike nu Kwanke ino Onye jizike madibia Ika njini nedi zinaka chukunu Onye anna kwa nibia nkiyao Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch